Rogers Matovu amaze kutuka nawe mukama wa sababu za kuwatuliza mnamauli mnangi
ndi musanyi funyo kubeta kumpoza chabasa akaongeza kalero nge mauli de banda fa watuliza manya nze Rogers Matovu nganzo mkubegwa nise Entebbe nene yombaka parliament wabu koto south mu district ya Rwengo ndi musanyi funyo kumati mwencha zano lwalero nebaza nyo saba soja kabaka nobu kule mbeze buwa kabaka wafe minuwe jukule buwa ne milonji na tela ni saba na Rwengo tubeleko nyo tuulilize tulambikwe ate tuige mwebale nyo
chema nyanzi tutuse tutia kumbele ebusilo east echivade huku mathe ya swaru kaga okusunsulamu kwe mbamari musunsulamu ngechi bina temwama ya kuetegiriza bisani zobi ya bantuwe mwakadi wanga ujeko mathe ya swaru kaga na walo nebitundu ebirara jibaji baba jako abantu wa mwateka ko kwe simba kwa kutiketi ya mwabuzi wali lida
okusunsula tekubi la kusaidi emu okusunsula kusaidi zona ne electoral commission ejeyo Mathias Walukagga oba egama nti emujeyo na iya sunsula kale tuli munsonga za byabufuzi ekibina kya pulwayo kivuddeyo nikirambika ensonga ere nikifuna stand nikifuna wikimiridde ku nsonga eyo ere ensonga ezo zigenze mu koti era saga kusansula bintu bitutute mu koti ngekibiina bintu wenjo kyogerako
onafusibwa basunsulamu okuwa abantu tiketi
okuwakana kwa fenitu yungira yu mkoti tukiziganya na ili kutu commission chiesazeu nuluwecho tugenze mumaso nuku wakanya chiesazeu
mkoti msubira yobu nkanya
weo evigenda maso mguanga liyafu viraba umakoti gwanga liyafu mumagemu police insurance za government zonda evitongo hivyo na teriete ngerede techukugana kuruwana ni wangu kubade tosubira yobu inkanya yobu inkanya tujabufu na along the way
muzi mvumidira mikuro wa koti zenja ulo kati achiji mugenze hao tumutabula tabula ba wakizuba mwe mwami nyani
muna angi ngabo mgamenti along the way abantu bage abantu imitima jawe sima inja mgumvu janyama abantu bagenda we are transforming people ujukile chatu kakumula muza chisache naba muza mfanana nuwe chuturu uza nti echile ja kutuka tufune uwe nkanya
okay uyugula chuku kusiko mguwa ukuli wakati uwe bitongole vikuma dembe ni kandetu wa mwe
ebitongole vikuma dembe teliri independent ingabo mkugambie ama jie gafuka gachivina chabufuzi ya NRM polisi yafuka yachivina chabufuzi bakola byabufuzi tebanyina bwenkanya mu bintu bye bakola ojukira bulungi nnyo ku mulundi guno walu omukulu Norbert Mao ebigambo bya dazi ayogera yali alowooza nti ku mulundi guno ekibiina kyaffe kyaggwamu amaanyi ekya National Unity Platform era natandika okutegeeza ensi nga bwetagenda kuba obusamba tuku bonna batagenda tukolako bulumbaganyi bwetugenda okutambula obulungi tugende kulali zaffe tusinkane abantu bali balina okulowooza nti no ekibiina kyaggwamu amaanyi nti n'abantu beerabira enkyukakyuka gibadde bettanira ebbanga lyonna alomunda wetwatandika bulungi ojjukira bulungi nnyo yonna gye twajja tutambula bagenda okulaba abantu nga beeyongera obungi problemu yali gimu eneriko muntu kubeera na buwagizi kubanga muganda wange wetegeeza nti kati wali covid tewali kyandiwadde kitataganya abantu kusisinkana ne polisi n'amagye bavaayo ne bakuba abantu wakati kubanga nze bwe twakola lale kawempe nagamba nti abasajja bano situtula tula nabo naye engeri gye bayise harmonization meeting tugende tukiriziganye ku route gye tulina okuyitamu n'omukulembeze waffe essaawa zaatuukirako ne basaba route yaabwe ne tumane tugikiriza bulungi nnyo okujjako embeera nti nno wajja kubaawo obutakwatagana naye bwe baalaba abantu nga beeyongedde ne batandika okuba abantu tiya gas ne batandika okukola ebintu by'otasuubira kubeerawo ne bafuuyira abantu omukka ogubalagala ne bakuba amazzi ekyali ekawempe kyali kibi nnyo ne basindika abantu ne bayiika mu kinnya
awo wenyine wogenda kutandikira nga kumye ba customer abali mbanki eno zikumibwa
ebini
chairman wade ojato nyonyo obuzi polisi tega mabuzi buwa mwe
sima nyi
mbache
ina
rutuma rusoke ya bada nyonyo la kumani nangamba chizibu temwaga gobelela mateka mwaga lukuisa mbude okubela kengkungana ngacheche chikonto na dana nena mbika ya kache ukebi okolo anda
nena izu wakubila bantu wa masasi tia gasi ba tuba tuba kulali soka
ngakugenda
kulali ndala
abantu bayi bayi akwachi
babayi wa mchinya
bacha
baba sindika umanywa abantu kubanga abantu bayiti bumunyi no bakubamu tia gas bonne bonne ne be sindika ne be ika mchinya lali zino zijja ka abana zijja ka abantu abakulu zijja ka bakadde
tumubasomba
mbuto ngafetu somba aba icyo kibanga mu
Dr. Bedi bwana kabuya gama tumubasomba
kibanga ho na ye nsubuga muganda wange simanyi oba kyolaba kyendaba ngena nembe woza nti oba bageza nkokati kukendeza voters turn up mukalulukano kubanga amaje ne police tulabanga yetani dokuba side yemu obulumbaganyi bonno bakola babukola
kusabi
kugamba
John Chikonyogo wa FDC yali achebuza ntoba mudu mna akazanyao
kugamba webuza lwaki tugenda mukulonda okulonda kuli constitutional tutambulide mateka tetuina teka ya kulonda litwamenye banga electoral commission tena bakuba itukondeminga kuteka lyonna ati ni electoral commission nesigalanga li silent ebintu ebyo nga bisigala bigenda mu maso
sente bwa kachiko omulamuzi Simon bya bakama avudde na yogere mfundizi wera
ngagamba
avumirira ebikoleddwa nenga namu abanenya
ngagumirira ki
avumirira efuje zibera mu campaign
kakati
nge chabade gulu tawulize na ne sente bwa kachiko ke dembiri obuntu omchala wangaje na ye omulamuzi wangaje na yenge era avumirira chabade chikolebwe gulu
kakati
ngambo chanti basisa
ebiyo nebyo nebyo girwako ndobuza baba babipangira bwamu kubanga fe ekitwewunyisa ekitwewunyisa abantu baffe bonna tewabawo abanampisa mbi bapanga bavubuka olaba akola structures ezo ezabavubuka mubala banga emirembe mingi abantu bali mirembe gyabwe tuina numbers ne bapanga bavubuka ne babakuba amayinja oyinza okwewunya machination ifanana ku bwityo ne bapanga bavubuka ne bakuba amayinja ne baprovokinga bo ne bakumyawo tia gas ne bafuna oluwenda bo benyini byekolamu omulimu ogwo okulaba nga wabaawo obutaba butebenkevu mu nteekateeka zaffe n'okutambula engeri gyetutambula ne president so ekyo kintu kyewunyisa kubanga ne bwetubalaga abantu abo tebaagala bakwata babaleka era nobalaba ne mulaaliza endala byebantu bagenda nga babakozesa nabo bantu bamu batute neggulu okusosonkereza ebiseera ebisinga basosonkereza ffe ebiseera ne baba maza uniform zaffe ziri batubako teachers nebikwatagana bwe bityo
bwe bazinga ke kitebe kyammwe ekamocha
bazinga ke kitebe batwala ebintu byaffe kati ezi t-shirt zibakozesa ekiseera kino ne bazambaza abavubuka abo ne baba kuba amayinja then kye baba ina okukola kwe kufuna engeri gye batukolako attack ekyo kitegeeza nti abantu ababajja kulala basinga batya ne basigala waka ekyo omanyi mukulu nsubuga okubba akalulu tebakabba ku lunaku luli olw'okulonda
byonna
byonna byonna byonna ebikolwa byonna ebikolebwa biba bya kutaataganya kulonda kutiisa abantu kugenda kulonda bantu bamala musumi nti ne banaalonda gundi naye kirungi bannayuganda baganya okukkiriza ebikolwa ebijja bikomba bakolebwako beyongera maanyi kati tuvumirira nese kuvumirira ebikola polisi byekola singa olaba video zegulu nabadde ku motoka nga ndi n'abavubuka ne bajjanga bagoba omuvubuka n'alinya ku motoka muka tubeera ne mu campaigns omuvubuka bamusikambudde ku motoka bagibuukidde nga babuukira nemufuira paper spray omuvubuka basambye omuvubuka ne bamulinya ku mutwe simanyi waayimiridde okusawa ya leo kati ebikulu bifananako bwe bityo biboleka ensi bikitegeeza abantu bajja kutuuka ekiseera bekyawe babe nga tebabalinako control kubanga bo bajja kusiga nga
bayina polisi gamanamu abantu bamuleete lusi muluzinga control ku bantu bamuleeta morale neba kole vya wenga temicha asura baga ambako
Muganda wange rali zizasu kukubira uwazira ba obonji bwaba antu we had the control nga polisi nabo kutata agani
okay
umuni mwogo guatandikila ono kawenti
eso mkama wange
mugena maso nga kusasani guanga liona kati ulaba presidenti presidential candidate wa mulamba ba muganyi
kakati
ukukuba nali ba muganyi ukugiriri yaba wagizile ba musibide ku road block echo kireba munsi ikimbisera bya campaigns
mukuru matofu
wanjise
muna maulire ya wa NRM gula oyogera chi kukusiko mungu okuli wa, wakati wabitongo leviko madembe naba national unity platform
mpozi mbade nisaba katomo nyonzi kiliza njogere kwa nsonga yobu igirize wababa nafsi betu kanya nabo ebintu yobu igirize bineno banabali muziru kanya yivivi ina
bachia manyazi kutuzi zero
istifu abali muziru kanya yivivi ina bachia manyazi naba lala nasa bwane mtuba ina bagenze nebifula baka tonda abato no monsi ya tu nova gamanti gunta ina mpapula mkole ABCD bwane baulida nga tebagala chiulida nova laganti banange ensonge neno bino siye vikirizo mtu okwe simbao nebagana nova gamagana amanya buku ata ino neno tibiva mchino nebagana chovola banti biva mbibina na chigamba tukukiriza genda we simbeo na agenda isi negamba gwevayo orusi ne isi nebajita kuita lava na agenda mpaka mparlamenti president uvoli ya unamugamba katoli minister akachiko kwa ya kawa mtu kumi na abata na kagamanti ya doze voti gwedayo toina mpapula urusi koti na yetu yamba mumbele na so chen saba chilichimu ntibani nafa waduka nye vivina mtu yambe muulize nyo bituwa gamba mutegere chigenda maso mguanga ya tububa gamba nti muna ngonte ya soma e wali ye abantu basonga abanji take interest tegere kwa wachi basonze wanene abantu wanabona na yego wechi vina bagamba gunta ina mpapula wako murude mwene banga dene mwaliko mwene randa ni mwaliko mwene gindi na uga manja haa uyo mwleke mwchileka ni chita unofiliza mwana Uganda insimbi katile chivina nge ni yupi bambi kande chivamo jemu chivina chidi masanga hanzida chivu za tuwagiro no tuwagiroli tuwagiraliwa musabeka tunatipa muyambi dua ukumuja mwakasera kano neka tife botuli ensonga za fezeru engo ojakula angaba sinkuo buunji bata gadoru tagali mpapula mbofu za kunyonyola nyonyo nombuza wanategwe iva wanategwe gwani ti wanate kati simanyi ne mani enko labu enti ngabia kunyonyola nyo okusoma teba kunyonyola either wagenda mclass obate wagenda you full stop techiri munti ate nengenda wano nenko lake kizamuka no nti ate shino mandela andani tebili mwevyo nore nsonga yu vandange baka mabafe tuwe kube mutima tubele mwensa tuvele mwa kubo
kusoma kubela kusoma
kusoma kubela kusoma obate wasoma kilizo vemu kubo moto kenka debo ile mbeda mkubo na esira mtuji sindika ne debali ne tuita huku mpaka katigua saso mangu limede muruokano baga mba va muruokano tuva muruokano va muruokano tuva muruokano tuja kuwalizi wa fengaba nanso kwe kwa atakuata tukuje mkubo tuteke wa vasuma tugende mmaso chechiri ya iruengu
na ye tereze
chechiri ya iruengu
kule kutereze wange nena we tereze uo kuranga
chema ni nyanzi mikora mchite
gizani atine ikirala
onyinda kumu na sabite na unojia can I submit then oje kuzi nafuwa deta ima submiti ya chentegeza mchino kiri inti tuverenga ebina muulijije tuine chisibu che iruengu waliba katonda abato na iruengu vaiti rifunyo mganda wangi
na ba tuwadamu nebadamu nebasomati
kankugambe kankugambe chena kuna genda okuinspectinga mpapula zaba nanga balibe simbi yeo eruengo niba mpa failo nga wasango mutuwamu nominatinga nga taina chawiji zine chalese nga temuli novuza ara returning officer wa district nipa nange unu wawandi soti wa muwandi soti ya chanti oyo supreme court yali ya ruling da nji ya soma seta kudambi tunulamu na kunyola bwatu ni chitao nombuza seka tione mpala nati zili munti anti kati oyo abade mparlamenti seta kudambi tunulamu oyu namu yisao nombuza teka tiyoyo naganti kasoke malo mkubi na mbuza gundi guo manaji ngebio kulonda wano basigwe nade bali ya kubile kande nchi ya mugambe waluo mbubu kaze wana ya gali mpapula zonzi muu oba nida ochitegela sokati chinochiri eithawe bana ya rufuzi mwene kwa kufalwa katonda abato no mugwanga ya fe that's one nadalamu abeiru wengo echo kubili electoral commission funa abantu abali competent abali equal to the task jibagendo kola mwuzi ya tu tuji afu nobuzi uwebo tu chino chema nchi agambi isi omundwalese mpapula ze ngolaba documenti infu gweno ugena maso na omuisa kati ugena maso na omuisa kile tu oburumi number one aba wagizi ba munafa aba jidua mutake na sigara chechimu ne munafa jidua mutake na sigara chechimu
agambi mgumu nyo
kwe gumia
to manje bayito cruising akaluru tosobola kusigala cheji mu mbere eno. So electoral commission bo baba kozi boyina te bali ko to the task tuyambe funa abasobola okola omulimu ogugoba wadde ene waffe wansi abasunze parazono babidenga baba manje bakola tutambuza omulimu guno burungi abenaremu nevyo nabyo fuze bidala mulekedawo okusi